Dorina, Soma Guangu, Apa Dorina, Oweni Panado, Uwe, Dorina, 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 Nakupenda Sana Dorina, Soma Guangu, Apa Dorina, Oweni Panado. My love will legal. Dorina, Dorina, Dorina. Nakupenda sana Dorina. Soma kwangu apa Dorina. Wewe ni panado. Uwe. Dorina, Dorina, Dorina. Nakupenda sana Dorina. Soma kwangu apa Dorina. Wewe ni panado. Uwe. Uyo wangu nimeshapata. Yaka mege nimetafuta. Watu wangi wanachokosa. Nikitupa chende wadarogota. Wanda vile nimechamuka. Mapesi lako menichamusha. Kama suba nimeshunguka. Paka pata pato menishungusha. Niko na live internationally. Making a love traditionally. Checking ya badam emotionally. In the Africa, dirty professionally. I dedicate this to my lovely girl. My lovely girl. All I do for my lovely girl. My lovely girl. Dorina, Dorina, Dorina. Nakupenda sana Dorina. Soma kwangu apa Dorina. Wewe ni panado. Dorina, Dorina, Dorina. Nakupenda sana Dorina. Soma kwangu apa Dorina. Wewe ni panado. Uwe. 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 Big on a love international. Making a love traditional. In the Africa, native professional. I dedicate this to my lovely girl.